Morena ndi humbela tshanḓa tshavho, vha mphe ndozwo, vha mphaṱutshedze zwi nakele. Ndi humbela tshanḓa tshavho, vha mphe ndozwo, vha mphaṱutshedze zwi nakele. I've seen my world crashing and trembling through all the seasons, it never got better. But a voice kept saying, a voice kept saying, a voice kept saying, remember you be you till you die, remember you be you till you die. A voice kept saying, a voice kept saying, a voice kept saying, remember you be you till you die, remember you be you till you die. Umbera chanda chavo, ndi humbela tshanḓa tshavho, vha mphe ndozwo, vha mphaṱutshedze zwi nakele. Ndi humbela tshanḓa tshavho, vha mphe ndozwo, vha mphaṱutshedze zwi nakele.
Expresses the love that he holds, yeah. What an amazing God. God is alive, yeah. That ain't no lie. I love an example. Check the survival. The new arrival. We beat the rivals. Cause we read the Bible. Now won't somebody scream out hallelujah. Now don't be surprised. We roll with Christ.
Vampendozo, vampatuchete, zinagere.